Ajá.
Switch.
Ajá. Ajá.
Yeah. Pesa pembe la ngombe ukiwa nayo haijifichi. Nakulo jana maisha mani na muziki. To make a lot and spend some kupona kuwasha switchi. Yogola shamba his stunt wears cap mbeni town na wiki. Switch ndo jina langu so niki switch that I Tim Kupoa, no my door, was born to shine I. Na roll na mtoto mkali, yeah, na muita shemeji. Si waki sasa kivile, na wala siye waki enyeji. Handsome, na jijua sijitaji kama omi. Ladies tell me I love that hand, where I want it. You sound like who, I sound like me. No mana kuni copy ni ngumi, usi switch style and swag. Bado waka yule yule na umiza na minye na twist mule mule. Itikati zizili na moto siyo, but it in track. Kali kibidi zidisha sana yuri, ongeza sana ufundi. Dikeshi kama mbundi, tikila nyas bila wasi kama date na pindi Numa kama yeshi lo kamilika through ups and downs. Zile mwisho tutafika bea situ wakizisha rock. I can't switch up, buruga buruga dunia zime tutashika.
Wanasema mi bisho, yes bisho haswa. Yeah, bisho haswa. Wananita mi bisho, yes bisho haswa. Mini bisho haswa.
Naputa bumbi kila barasa.
Bisho haswa.
Looking fresh all day nigga.
Bisho haswa.
Naputa bumbi kila barasa.
Bisho haswa.
Looking fresh all day.
Nimeanza kuona kwa TV kabla homes janunua. So ukiniona kwa TV usidhani kama unanijua. Naitwa Young D, asante kama unanijua. Na wakika roundi hadi haters wananjua. Ngoja kwanza ni kuambie mziki ulivyo ntoa mbali. Toka hardcore mpaka leo naitwa sukari. Toka enzi baada ya show promoter haonekani. Toka sijui kusu promo mana logo ijulikani. Ila nashukuru Mungu alinipa kila nilichotaka. Japo sikushiba iliniongezea nguvu ya kusaka. Sikukata tamaa kuna wenzangu wanapata. Japo nilianza kuwa star kipindi wao midananda. Sasa hivi wananiita rockstar. Wengine mimi show, wengine wananiita rasta man kwenye. Haki ya Mungu nimewakamata. Wanatapa tapa ata ukichapa lapa. Lazima utadapwa na paka rapa.
Wanasema mi bisho, yes bisho haswa. Yeah bisho haswa. Wananita mi bisho, yes bisho haswa. Mini bisho haswa.
Kuta bumi kila barasa.
Bisho haswa.
Looking fresh all day nigga.
Bisho haswa.
Kila bada sa
bisho haswa.
Fresh all day.
Mini bisho haswa.
Bono star JJ Young D. Quick cracker packer 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 packer.
Show us what.